Yo, ini ngoma ya waleo siya wadu penda kutusha God. Ni medal, Washington President. Yo, twende.
Kuna vile mi upenda sana God. Kuna vile mi utraishe sana God. Kuna vile mi upenda sana God. Kuna vile mi utraishe sana God. Kuna vile yani, me for God. Kuna vile pia, God for me. Kuna vile yani, me for God. Kuna vile pia, God for me.
Kuna vile mi uchukia za kulewa. Kuna vile mi upenda yani niwe. Kuna vile mi upenda ni udiziwe. Kuna vile mi upenda ni barikiwe. Kuna vile mi upenda ni wabiziwe. Kuna vile mi upenda ni sikaziwe. Kuna vile mi upenda ni zidishiwe. Kuna vile mi upenda tuniwe hide. Kuna vile mi ogopa hellfires. Kuna vile mi uchukia kuwa lion. Kama mbaya bas mbaya niwe kwa father. Most I got me a praise no hard. Niki itisha this I get another. Na sito kuwa sick any doctor. Kama sito kuwa weak any great. Manzi sito like thing ni flow fighter.
Kuna vile mi upenda sana God. Kuna vile mi utraishe sana God. Kuna vile mi upenda sana God. Kuna vile mi utraishe sana God. Kuna vile yani me for God. Kuna vile pia God for me. Kuna vile yani me for God. Kuna vile pia God for me.
Me I live every day me I praise you God. Cause no one gonna be so great like ya. Yeah, nim so and so for show nam pay moyo big love daddy care as my knees look so my dash shirt as my eyes brightens my eyes glitz as my heart beats so my chest. Nah, jeni mwaminifu hakuna maumivu hakuna ulegevu praise na ku dance to pay mna kuwa tu just some feeling kama I'm rising got more blessing that's what I'm seeing enzi za kusini niliweka zi form za uni jeli ni bidi kuwa torera nilizidi.
Kuna vile mi upenda sana God. Kuna vile mi utraishe sana God. Kuna vile mi upenda sana God. Kuna vile mi utraishe sana God. Kuna vile yani me for God. Kuna vile pia God for me. Kuna vile yani me for God. Kuna vile pia God for me. Kuna vile mi upenda sana God. Kuna vile mi utraishe sana God. Kuna vile mi upenda sana God. Kuna vile mi utraishe sana God. Kuna vile yani me for God. Kuna vile pia God for me. Kuna vile yani me for God. Kuna vile pia God for me. Sana God. Sana God.